Wallahi. Kuna wase wanakujaga na shida mingi.
Nani? Hakuna mwanamume anatoka kwa nyumba na stress. Ninyi mnatulazimishanga na hizi mawazimu.
Acha kusumbua jo.
Sitopoke.
Niko na sawa sawa. No change, jipange bro, jiarrange. Nah, sina doza kukupa, niza kupend kwa mahurt na machupa. Full tank kama puta, high grade tunabuta. Niko maji, niko gauge, kwa container kini kuta. Don't bother me. Stucky stress, no she don't. Wanauliza, kwani nasi kuliendaje?
Ulini promise jo next time.
We, maze, niaje, nipishe, niko juu ya konyage. Kisungu zongo.
Lewa.
Sioni jo. Vugu. Naona giza. Manze. Washa stima.
Ata muzime stima bado tunendelea kuwacha.
Don't bother me.
Na nini? Haki maringo ndogo sita kumaliza moto.
Stucky stress. No she don't. No she don't. Kani sababu ziko mingi tu. Kesho niko na show usiku. Niki get ganji, nitakupe. Maybe, but usitegeme. Missy sugar mami mini OG. Kani hustle na hustle muziki. No sponsor, no extra check. I work hard for my money. You get stuck in stress.
Don't bother me.